Hacha nijivune vune, hacha nifurahi, bingu zimenifurahisha Bwana. Hacha nijivune vune, hacha nifurahi, mbingu imeniheshimisha Bwana. Bwana sema nimekubali mbwata, baby. Bwana sema nimekwendea kwetu. Bwana sema nimekubali mbwata, baby. Bwana sema nimekwendea kwetu. Dawa yangu ni Yesu, baby ni Yesu. Dawa yangu ni Yesu. Dawa yangu mafungo baba, mi mafungo. Dawa yangu ni Yesu. Irizi yangu maombi, mi maombi. Irizi yangu maombi. Acha nitulie, limbwata langu maombi, mi maombi. Limbwata langu maombi. Bwana sema nimekupa limbwata, baby. Bwana sema nimekwendea kwetu. Bwana sema nimekupa limbwata, baby. Bwana sema nimekwendea kwetu. Bwana sema nimekupa limbwata, baby. Bwana sema nimekwendea kwetu.
Nimesikia wayasemayo, hao wanajadili tupendanavyo. Nimesikia habari zao, hao nimesikia maneno yao. Hata mimi najiuliza, baby, siri yako ni nini mama? Sababisha nikupende, naomba nipewe. Na kama ipo dawa inayoleta amani ya ndoa, leo nipewe. Kumbe Yesu ni dawa inayoleta amani ya ndoa, watu wapewe. Kumbe Yesu ni dawa inayoleta kicheko cha ndoa, wengi wapewe.
Anajibu Mungu, ukifunga anaonekana.